and beats.
You already know
the music.
My things are beautiful. Don't you wash me kill. Bega, muna kamba manze manze balance. Ati this year tia punishi ulesha. Mente pia ni kunkila kuma pressure. Banzanga nezo punzila na warefi ni genge. Neni kangi okurira na mai chitenge. Yumu ya pusa ni fake.
Yumu ya pusa ni fake.
Fake. Yumu ya pusa ni fake. Ifose pene muna kamba ni na chita. Manze kaitemi ya muna kamba inapita. Tingati kulipa na mangi kapa mangusuka. Na matozi okomeka yonse ya zaka sebuki. Kumapili ni mayenda zini lofa. Tuzaipiza nchitopa na manze ni karilofa. Wanzanga wansi hapa washti ya weo pati. Vitu vikungo ni futila kwa cheneo. Apuza ndi mweseba fake. Muche sandule chachipai chochisheshi. Vasi mwela mumu wawantu. Ndaba mwashila umoe mwe kuna mawantu. Atiba man of God vesiba muziba Kristu. Vesiba muziba Kristu.
Atiba man of God vesiba muziba Kristu. Vesiba muziba Kristu.
Muna kamba manze manze balance. Ati this year tia punishi ulesha. Mente pia ni kunkila kuma pressure. Banzanga nezo punzila na warefi ni genge. Neni kangi okurira na mai chitenge. Yumu ya pusa ni fake.
Yumu ya pusa ni fake.
Fake. Yumu ya pusa ni fake. Timweba woyo mweba pusa. Na exam ya grade 9 muna ni felukisa. Ati tenga kakapu ufake motu manzi. Veni pa mamba uvile ngile poka buku. Wende ufike kwe ukuwa na kumitu. Instead shiba kambi ati kazibe lengesa. Skulu sinasirizi. Bati ati ni kuono lipa hospital. Ovalasha white. You be a doctor in short. Buga shita retire so you be the next buga. After 2 weeks nishiba shtika veni kuza. Muna kamba manze manze balance. Bati lai fingo fibila kunga malasha.
Fake. Muche sandule chachipai chochisheshi. Vazi mwela mumu wawantu. Ndaba mwashila umoe mwe kuna mawantu.
Muna kamba manze manze balance. Ati this year tia punishi ulesha. Mente pia ni kunkila kuma pressure. Banzanga nezo punzila na warefi ni genge. Neni kangi okurira na mai chitenge. Yumu ya pusa ni fake.
Yumu ya pusa ni fake.
Fake. Yumu ya pusa ni fake. Basta managers Luben, Basta Major K, Commander Gio, Ella Shafasi. My boy Patson, Elda Z Sugar, Elda Debo, Daiwe IK. Jera Kaucha, Prophet Truth, BK, Sasi. Ella Mzenga Mad,
and Beats,
Chris Asi.
And music.
Arinafi, Ministries.